Ndiyakuthumisa namhlanje. Ndigcine ngokwesikhokhelo sakho ukuze ndingabi sosihula. Ndiyakholwa ukuba eliculo kumele uba libe ngumthandazo wethu kuThixo ophilileyo ngawo onke amaxesha. Asinakuhamba sodwa. Asifuni ukuhamba sodwa. Sijonga kuye kwaye siyamethemba. Oh, ndifundise ukudumisa nangaphezulu kuwo onke amaxesha. Kude kuthi ngenye mini ukubulela kwamphaya ungabi nasiphelo. Leyo intetho emangalisayo. Ndiyakholwa ukuba sonke siyakufuna oko. Phamba sime ukuze sithandaze. Manifunde ku-Isaya. Kumprofeti u-Isaya. Mhlambi kusahluko samashumi amahlanu anesithandathu itsho inkosi. Ukuthi gcinani isiko nenze ubulungisa kuba lusondele ukuba luze usindiso lwam nobulungisa bam ukuba butyhileke. Bazalwane nodata abathandekayo. Ukuba okube kunyanisekile kwixesha lokuqala siyazi ukuba ngokunjalo siphila kule mihla. Apho inkosi yakubonakala kwakhona. Apho yakuthatha abangabakhe bathabathela kuye. Bathabathela ebukumkanini bakhe eluzukweni lakhe. Ilizwi lakhe aliqhathi. Ilizwi lakhe aliphoxi mntu. Kodwa into ayithembisileyo ithe yazaliseka ngawo onke amaxesha. Kwaye kumhla wethu okunjalo. Into ayibonileyo kwixeli ngaphambili iya kuzaliseka. Emva koko uthi, hayi uyalo lomntu okwenzayo oku, nonyana womntu obambelela kukho oku, ogcina isabatha ukuba angayihlambeli, ogcina isandla sakhe ukuba angasenzi nanye into embi. Makangatsho ke unyana olunye uhlanga lo unamathele kuYehova ukuthi uYehova uya kundahlula kube kanye bantwini bakhe. Ingaba oko ayikokomelezo kumangalisayo. Ingaba sesithembiso simangalisayo kuThixo ophilileyo. Xa izothi apha, makangatsho ke unyana olunye uhlanga lo unamathele kuYehova ukuthi uYehova uya kundahlula kube kanye bantwini bakhe. Malingathi ithenwa yabona ndingumthi owomileyo ngokuba utsho uYehova kumathenwa ukuthi abazigcinayo isabatha zam banyule endikuthandayo babambelele emnqophisweni wam ndobanika endlini yam nasezindongeni zam indawo negama elilungileyo ngaphezu konyana neentombi. Ndobanika igama elingunaphakade elingayi kunqunyulwa. Sisithembiso simangalisa esinjani esithe sanikwa kwabo ababambelela kumnqophiso wakhe. Kwaye siculile apha kweliculo, ndigcine ndisemnqophisweni kunye nawe ukuze ndingazulazuli. Bazalwane nodade abathandekayo, ezezo zithembiso ezilambathayo kodwa ilizwe engena kuphazama likaThixo. Kwaye ndiyacinga singacinga emva sihambe kuyo yonke indlela yakumnqophiso omtsha sive amazwi inkosi yethu eyawathethayo xa iyemka kulo mhlaba ngokwakhe wathi ndiya kunilungisela indawo kwaye ndiyakubuya kwakhona uba ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. Kwaye oko bathandekayo kusondele kakhulu. Ewe, kuhle kunjani. Akekho umntu odinga ukuba ahambe ephoxakele. Akekho umntu odinga ukuba ambe edakumbile kodwa ngoku lixesha lokuba sinyamezele kunceda ntoni isiqalo ukuba asifuni ukunyamezela kude kube sekupheleni mele sinyamezele kude kube sekupheleni sishiyeke sithembekile elizwini sikholwa izithembiso zikaThixo emva koko siya kubona ukuba inkosi ithembise ntoni ewe ngokunjalo oonyana babahambi abazibandakanye enkosini ukuba bamkhonze ukuba balithande igama lenkosi ukuba babe ngabakhonzi bakhe wonke umntu ogcina isabatha angayihlambeli athathe umnqophiso wam nabo ndiyakubazisa entabeni yam engcwele ndibenze ukuba bavuye endlini yam yomthandazo iziqhumiso zabo ziyakwamkelwa esibingelelweni sam kuba indlu yam kuya kuthiwa indlu yokuthandaza ezizweni zonke itsho inkosi Yehova ekuthi ekubabutheni abagxothiweyo bakaSirayeli ndisaya kubutha nabanye ngaphandle kwakhe ngaphaya kwababuthiweyo bakhe ndumiso nembukilelo kuThixo wethu ngawo la mazwi athuthuzelayo ozukileyo ndiyakholwa ukuba ngokuhlwa nje ngokunjalo sinaso isizathu sokuba sidumise uThixo wethu sizukise uThixo wethu ngazonke izinto ezilungileyo akwenzele zona andenzele zona ndicanga ngokumele sime ukuze sithandazeni sonke Thixo thembekileyo siyakubulela ngokuvela kwiinzulu zeentliziyo zethu ukuba singahlangana apha ngokuhlwa nje siyakubulela ngabonke abo bathebeza nabo baza kuza kule mihla kodwa siyakubulela ngokukhethekileyo ngelizwi lakho lihlela ingcwele ilizwi lakho lisisibane ezinyaweni zethu lingumkhomandlela ezindleleni zethu kumele siye phi na kwaye kumele sibambelele entwenini na Nkosi wena wedwa unamazwi obomi obunginaphakade kuphela nguwe onelizwe elilungileyo lethu ngokuhlwa nje sele usixelele uba kumele sibambelele emnqophisweni wakho naselizwini lakho Nkosi singazikrazuli sisuke Nkosi kodwa sihambe nawe isandla ngesandla side sisuke ekukholweni sifikele ekubonweni Nkosi siyazi kuba kuyabe kufanele ngokuba wena uthembisile kuba usinike uvuyo olupheleleyo Nkosi siyakubulela uthe wahamba wayokusilungisela indawo indawo apho siya kuba khona apho uya kuba khona Nkosi luvuyo lwethu olo ngumnqweno wethu lo Nkosi kungafihlisi kwethu oko siyakudumisa ngokuhlwa nje siyakubulela ngokuvela kwiinzulu zeentliziyo zethu khokhela iintliziyo zethu uba sikudumise nangaphezulu Nkosi nakule mihla oThixo ndinike sinike sonke usincede kweli xesha kula mathuba okugqibela ngokuba siyazi Nkosi ukuba ukuza kwakho kusondele kakhulu indumiso imbeko nozuko nodumo malibekho kwigama lakho elimangalisayo likaYesu amen ningachopha phansi apha sele sikufundile kumathenwa agcina isabatha zam bakhethe izinto ezinikholisayo baze babamba umnqophiso wam khona izinto ezintathu apha ulonyulo ukukholisa kakuhle umnqophiso uThixo wenze umnqophiso kunye nathi ngoYesu Kristu inkosi yethu ukukholisa kakuhle kaThixo kwaphumla kuye nabani okuye unokukholisa kakuhle kaThixo kuhlele kuye ngendlela owaphumla ngayo kuye ngokulonyulo abo bathe banyulwa nguThixo baya kukhetha into eyayimiselwe bona nguThixo enye ihambisana nenye kwaye azinakwahlulwa ngoku nabani othe wanyulwa nguThixo uya kukhetha into esele emiselwe nguThixo. Nabantu omiselwe ukukholisa kakuhle uThixo bakuhlale kuye kumele ukuba unyuliwe ukuba ubiziwe akwanilanga. Uba baninzi ababiziweyo kodwa bambalwa abanyuliweyo. Emva koko iyashwankathelwa kwaye bashiyeka bethembekile kuwo umnqophiso wam. Inkosi yenze lo mnqophiso kunye nathi kwaye ngokunjalo uthi apha oku kungasothusa nje kancinci. Nditsho nakubo ndiyakubanika endlini yam nditsho nasemadongeni am indawo kwaye igama elingcono ngaphezu kwegama lonyana neentombi. Yintoni enokuba ngcono, yintoni enokuba nkulu, yintoni enokuba ngaphezulu ngaphezu koba ngonyana neentombi? Xa sifunda kumyalezo wesigaba sebandla lesithathu abeyisi bathenjisiwe ukuba bawukufumana igama ekungekho mntu olaziyo ngaphandle kwalo olwamkeleyo. Sitshilele sehlo sesibini umqolo weshumi nesixhenxe. Lo unendlebe makave into umoya ayithethayo kuwo amabandla. Kuye lo weyisayo ndiyakumnika uba atye kwimana efihlakeleyo kwaye ndiyakumnika ilitye elimhlophe kwaye kulo litye igama elitsha elibhaliweyo ekungekho mntu laziyo ngaphandle kwalo olamkelayo. Esi sithembiso asibhekiselanga kumakholwa nje kodwa libhekisele kube nyulwa kube yisi abo uthi ukukholisa kakuhle kaThixo kuhleli kubo abo bathe benza umnqophiso kunye noThixo ngokuba ukwenzile kunye nabo. Ngoku xa kubhaliwe apha igama elingcono kunonyana neentombi kuyawubakho nyana baninzi neentombi amakholo amaninzi abangazubakho phayana elixulweni kodwa kuphela eluvukweni lesibini ngokwinqaku leli. Kwa ithi kakuhle kakuhle ndiyakubanika igama lanaphakade elingayi kususwa. Uba ukhumbula intshumayelo kamzana uBranham wathi nabantu obhalwe kwincwadi yobomi igama lakhe lingasuswa kwiimeko ezithile kodwa ukuba amagama ethu abhaliwe kwincwadi yobomi yayimvana eyahlatywa kusukela kwiziseko zehlabathi ngoko yinto yanaphakade leyo kuThixo. Ngoko ke ngokunjalo le ntetho ethi igama lanaphakade ndiyakubanika elingasayi kususwa elingenako ukususwa sisiphelo sanaphakade esingcwele kubo bonke abo bathe banyulwa nguThixo kwabo ukuhlala ukukholisa kwakube kakuhle kubo kuhleli kubo ngonyana neentombi zikaThixo beba ngabeyisi. Emva koko emva uba bathe beyisa bamkela eli gama igama lanaphakade igama esinalo ngoku lele xeshana salinikwa ngabazali bethu basemhlabeni kodwa elo iya kuba ligama esilinikiweyo kuba wethu wasemazulwini iya kuba ligama lanaphakade. Ngaba akumangalisi na oko baba profeti sele bevakalisile ivangeli yanaphakade inyaniso zeBhayibheli ngoku bezisafihlakele zigqunyiwe apha naphaya kodwa ngoko zatshilwa kwabo ekumele bakubone abumele balazi ewe latshilwa kwabo kwabo libhekisele kubo ngoku kube khona le ntetho okunjalo ngoba indlu yam iyakuthiwa yindlu yokuthandaza kubo bonke abantu inkosi yethu yayibhekisela kweli lizwi xa wayecoca itempile enomsindo waze wabhukuqa itafile waze wababetha ngesabhokhwe wathi kubhaliwe kuba indlu yam iya kubizwa ukuba yindlu yokuthandaza kodwa nina nijike nayenza umqolomba wezahange ngoko inkosi inelungelo lokucoca indlu yayo inelungelo lokubhukuqa inelungelo lokuqeqesha beke ubulungisa na yonke into enyanzelekileyo kwaye ukwenza oku ngelizwi lakhe nangomoya wakhe nabo bonke abo aneenjongo zabo ezilungileyo aneenjongo ezilungileyo ngabo benjonge kusahlosi amashumi amahlanu anesixhenxe kuIsaya kwaye ndithanda ufunda le miqolo elapha ukusuka kumqolo weshumi nesine uthile wothi fumbani fumbani ngecani indlela susani isikhubekiso endleleni yabantu bam ngokuba utsho ophezulu ongamileyo ohleli ngonaphakade ogama lingungcwele ukuthi ndihleli phezulu engcweleni ndihleli nakotyumkileyo omoya uthobekileyo ukuba ndibuye ndiphilise umoya wabathobekileyo ndibuye ndiphilise intliziyo yabatyumkileyo yinto leyo uThixo ayifunayo akamiselanga kuphela ukuba sinjani unalo ichiza injongo ukuba asiphilise uthi apha ukuba avuselele umoya wabathobekileyo sikudinga kakhulu oko mna ndikudinga oko ngokukhawuleza ukuvuselelwa okutsha kumoya wam kunye nokuhlaziywa engqondweni yam yanga uThixo angandinika nathi sonke oko kule mihla singakholwa na singakholwa uba uThixo awukwenza ingaba singamcela njengenyameko oko ingaba singambulela ukuba unako ukwenza uyakwenza hayi nje ukucela kodwa ukholwa sinokubulela leyo ke yimfihlelo ngaye lo unomoya ogubhayo otyumkileyo bavuselele umoya wabathobekileyo ukuba avuselele intliziyo yabamoya utyumkileyo ngokuba andiyikubambana naye ngonaphakathi andiyikuhlala ndinoburhalarhume kuba umoya bungatyhafayo phambi kwam nemiphefumlo endiyenzileyo mna uThixo uya kuzalisekisa isithembiso sakhe uya kuzalisekisa oko akuthembisileyo asizithembanga thina ngokwethu kodwa kuba balo lwakho olungena kucaciseka olutsha imihla ngemihla kwiintetho zasemhlabeni ndingena kule mihla ndinoloyiko nokucancazela. Ndinqwenela ukuba umhlangano wokugqibela awuqalanga kuphela, kodwa sele uphelile. Kwaye ngokunjalo ndiyazi entliziyweni yam uba uThixo uyabona, uyazi, kwaye uyaqaphela indlala nongxano lwabantu bakhe, kwaye uyakwanelisa. Amen. Ewe, siyakholwa oko ngeentliziyo zethu zonke. Ndiza kutsho kwakhona, asizi apha uba sithethe malunga nathi, sizazise thina ingathi somelele ngokomoya. Sidinga ubabalo lukaThixo ngalo lonke inyathelo, ngako konke ukuhamba. Sidinga ubabalo lwakhe ukuba luze phambili, ukuba lume apha ngaphambili, ukuba ushumayele ilizwi lakhe ngaphandle kwakhe. Akukho nto esinokuyenza enokuma phambi kwakhe. Kunintsi okwenziweyo ngaphandle kwakhe, kodwa into eyenziwe ngaphandle kwakhe ayikuma imihlaba yayo phambi kwakhe. Kuphela into eyenziwe kunye naye okanye ngaye iyawukwazi ukuma imihlaba yayo phambi kwakhe. Ngoku kuza nomqolo namandla kakhulu. Ndizibonile iindlela zakhe, kwaye ndiyamphilisa. Ndiyakumkhokhela ngokunjalo ndibuyisele intuthuzelo kuye nakubambambazeli bakhe. Kumele kube khona bambambazeli abadinga intuthuzelo. Kwa inkosi ithe kwintshumayelo yasentabeni, banoyolo abo balilayo ngokuba bothuthuzelwa bona, kodwa imeko yokwamkela intuthuzelo engcwele kukuba silile. Ukulila siyaqaphela ukuba xa umuntu ethe wayekhaya, xa kukhona ukufa okufikileyo kwasusa umntu othile, ngoko siyambambazela emhlabeni. Ingaba kwahlukile nangokomoya? Sithwala intlungu enzulu engenakuthetheka ngayo yonke into eqhagamshelene nobukumkani bukaThixo kunye nabantu bakaThixo, ngokuba sithe sahlwayela imbewu kaThixo. Aba abangakhange babe namava ngako oku bathi umntu wahlukile ngoku kulungile. Akulunganga ukuba umntu uthe wahlwayela imbewu engcwele wabana wakungqinelwa, wabona uba abantu bathe bazalwa ukutsha ebomini obutsha, ngoko akufani. Awunakuthi yahlula emva kokoku wonke umntu abe necala. Uyazi uba wonke umntu uba nantoni ngoko? Akabi nanto. Uba umzimba wenkosi wahluliwe, unantoni? Ngoku unamaceba amabini afileyo, kodwa akukho namnye umzimba ophilayo. Ukuba kuphela abantu bangaqaphela ukuba imithetho engcwele elawula ebukumkanini bukaThixo, uba akekho umntu onelungelo lokuthetha, yeka nje ukugqiba okanye enze kwimeko kaThixo. Sifuna uThixo uba aze kwabangabakhe asixelele uba le nto afuna ukusixela yona. Nanku wona mnqono wam unzulu kule mihla. Singafunda sonke isibhalo esinye, usuka kuMateyu, usuka kuMarko, usuka kuLuka, suka kwivangeli kaYohane kwa sele zifundiwe kuma tshele azizigidigidi kulizwe lonke jikelele kuminyaka yonke. Kodwa sifuna ukuba namava ukuba inkosi eyavubunzima eyafayo eyavukayo kwabafileyo ngosuku lwesithathu ukuba uyazichila ukunjalo ukuthi njengovukileyo kwaye uyazichila ukuthi ngamandla ovuko lwakhe. Iti apa ndidala isiqhamo semilebe uxolo hayi kuphela enhlizweni kodwa nasemlebeni umuntu onoxolo kunye nothixo enhlizweni yakhe uya kuba noxolo emazwini akhe. Lo ongenayo umxhelo enhlizweni yakhe uza kwenza kungabikho umxhelo emlonyeni wakhe. Uthi ndidala isiqhamo somlebe uxolo uxolo kulowo okude nakulowo osondeleyo itsho inkosi. Uba sithatha elizwi kumnqophiso omtsha uPaulus uyathetha ngalo uthi uzise uxolo kuthi thina sisondeleyo nakwabo bakude. Izizwe zazikude abantu bakaIsrayeli babesondele kwaye kuKristu uxolelaniso luthe lwenzelwa bonke ababesondele nabo babekude ukuze sibe noxolo kunye noThixo lo onako enhlizweni yakhe ngokunjalo unako emlebeni yakhe. Kwaye lo ungenako emlebeni yakhe akanako enhlizweni yakhe uyaziqhatha. Apho sijongene noThixo no nelizwi lakhe kwaye ilizwi lakhe soloko licela inyaniso kwaye ndiyakumsikelela ndiyakumphilisa. Umqolo wamashumi amabini uthi ke bona bangendawo banjengolwandle oluvunjululweyo ngokuba alunakuzola amanzi alo avumbulula udaka nezibi. Alukho uxolo lwabangendawo utsho uThixo wam. Ndiyakuthatha ndikuse phayana kuYeremia apho uThixo umoya kaThixo uthetha ngayo ukuba abantu phakathi kwabantu bam kufunyenwe abangendawo bexoka njengalo othiyelayo. Akukho luxolo kwabangendawo nditsho nakwabo baphakathi kwabantu bakaThixo oko okwakutshintsha into entliziyweni ukubhekisela ebandleni ukuya enkonzweni akuphelelanga apho khona into ekumele yenzeke enhlizweni ngoba abangendawo bafana nolwandle oluvunjululweyo ngokuba linakuzola. Ulwandle soloko lubetha ngapha nangapha phansi naphezulu inyanga ikwenza konke kwenzeke kwaye kufumana ingxaki kumele uhambe ecaleni konqemo olunjalo iikhilomitha ezingamashumi amabini ananye pha ezolwandle eligcwele isanti pha ngasefano kusasa ekuseni uzawubona nje izinto ezimdaka ezikhutshwa lolwa lwandle na zonke izinto ongakhange uzicinge uba yintoni na ezelunxwemeni. Ewe, xa ujonga ulwandle kuyamangalisa ubona kuphela amaza amahle kodwa xa bumdaka buphumile soloko kungekho into enqimeni konke kulungile kodwa xa kuphume umdaka lwasenqimeni siyabona konke uyakwazi ukubona kukuhle nje insuku abantu baza ngenqwele bezothatha ubumdaka enye igcwale kuze kuze nabanye ndizayithetha kwakhona uyawumele uze uyazi ezinto njengomzekelo apho isithi ke bona abangendawo banjengolwandle oluvunjululweyo ngokuba alinakuzola amanzi alo avumbulula udaka nezibi ngoku xa luthela gxojwagxojwa ngolu hlobo kuvela ntoni akukho nto ehlambulukileyo akukho nto nokongezwa akukho xolo utsho uthixo wam kwabangendawo kodwa uPaulus ubhalela kwabaseRoma sinoxolo nothixo ngayo inkosi yethu Yesu Kristu lo ulukholo lenyaniso akafani nolwandle oluvunjululweyo oluvelisa ubumdaka nezibi kodwa ikholo lenyaniso liyawufumana uxolo entliziyweni oludubulela ubomi obungunaphakade lena yinto inkosi yethu eyithethileyo kwimihla yokugqibela kulaa mihla kwimini inkulu eyerusalem engombingelelo uba ukhona umntu onxaniweyo makeze kum asele wanika isithembiso esicacileyo amanzi endiya kumnika wona aya kuba kuye ibe liqula la manzi empompozela ubomi obungunaphakade ivulwe nguthixo ngokwakhe ayikho enye into ngaphendle kobungcwele eyakuvela yangigama lenkosi lingadunyiswa lize liphakanyiswe kakhulu amen masibulele nenkosi sisonke kodwa ngokunjalo simphakamise simcele ukuba enze iintsuku ezizizayo kuthi ube neentsikelelo ezihleliyo kude kube naphakade ngaye wonke umntu ozayo hayi nje kwabathile kodwa kubo bonke kuye wonke umntu afumane into kwintshumayelo le uthixo anokuyithatha ayibeke entliziyweni zethu ayenze ukuba iphile ngawo umoya masazise yonke into enkosini uthixo wethu ngale ndlela owu nkosi thixo wethu siza phambi kobuso bakho obungcwele ngendlela esiyiyo kwaye sizendlala phambi kwakho sendlala phambi kwakho iintsuku ezizayo o thixo ukuba awuhambi nathi asiyukwazi ukuphakama sithathe nditsho nenyathelo elinye eliya phambili ngokholo ngoko ke sithandaza kuwe inkosi ethandekayo ethembekileyo vuka kwintsika yomlilo nakwintsika yomlilo uhambe phambi kwabantu bakho unamandla size sikulandele ngokholo ukuze sibone uzuko lwakho ewe uhamba phambi kwabantu bakho siyakubulela thixo othembekileyo sindisa abalahlekileyo philisa abagulayo hlangula bonke abo bagcwele imimoya yedimoni nkosi nokuba ludido lunjani othixo sinika imihlangano le ubukhona bakho enokubonakaliswa kuwo wonke umntu ukuze kunikwe imbeko igama lakho nkosi ethandekayo hayi oko sikuvayo kodwa bekoko sikholwayo kuko esiya kubona oko sicela igameni lakho elingokwelizwi lakho kuko oko siya kwamkena kwaye siyacela Nkosi ukuba usindise uphilise uhlangule bonke abo abathe bacela ukuba sibathandazele sibazisa kuwe Thixo othembekileyo yanga wena njengakuxesha lakudala uvelela abantu bakho ubavelela ngalo ilizwi lakho ngalo igazi lakho ngawo umoya wakho kumandla akho angcwele sebenza ngamandla haleluya siyakubulela siyakudumisa sele weyise yonke into sele ugqibile haleluya kwigama lakho elimangalisayo elingcwele haleluya haleluya uYesu ngumeyisi phezu kokufa. uYesu ngumeyisi. Uqhawula onke imicokelelwana. uYesu ngumeyisi. Kude kube sephakadeni. uYesu sele eliphumelele uloyiso lwami. Hallelujah. Ndihlangulwe ngegazi lakhe. Hallelujah. Ndinako njengokulungileyo. Hallelujah. Umsindisi usondele. Hallelujah. Kuhle kunjani ukusindiswa. Amen.